me no sitter. 16 the bars. Our city.
Sounds by.
Abba.
Naona wasanii wamezidi kuongezeka. Naona underground wanazidi tiririka. Kushoto kulia wamezidi kumwajika. Nashindwa kujua nini wanachokimbilia. Niko na swali nataka uliza. Hivi kuna vitu vya kuimba zaidi ya mapenzi? Nipe jibu, wacha kujifanya bubu. Kudada deki na shuka mashairi verse. Wamekanyaga kinyesi na waonyesha face. Tanzania wasanii wako milioni moja. Kila siku wanaimba topiki ni moja. Nimezaliwa chini ya mnara wa mwenge. Kila siku minazidi kuwatoa wenge. Hivi Tanzania siku na basata. Mbona nyimbo zinazochezwa zina utata? Yes, naona wasanii wamepoteza ramani. Na sita. 60 the
bells, 60 bells, 60 bells.
Kumi na sita.
60 the bells, 60 bells, 60 bells.
Kumi na sita.
60 the bells, 60 bells, 60 the bells.
Kumi na sita.
Wamenipeleka jela, nimerudi. Mwenyezi Mungu kanitoa tena makusudi. Marafiki wengi walikuwa ni masnitch, lakini Yesu alikuwa ameniprotekti. Asante Mungu kwa kuniwachia tena mwanga. Kwenye njia zangu mashahidi wengi wanga. Wanga nao ninazidi tena kuwa twanga. Pale naposema shindwa katika jina la Yesu. Najiona mwenyewe kwenye next level. Kila siku navozidi kumkanyaga devo. Najifanya unajua bifu, unajua bifu wewe. Muulize Machame na Mkibosho kwa bifu wewe. Kiniona kwa sura unaweza ukajua sharobaro. Lakini ukweli nimezaliwa Karenaro. Nanyanyua Arusha kwenye mkono wa kulia. Fear nobody, naipeperusha bendera. Kumi na sita. Na sita. Kumi na sita. Kumi na sita.
I see my mother and I see my father. I see my brother, I see my family. I see my fans. And I see if you work hard you're gonna make it. It's our city. We rock in the mode, homeboy.